zinazo ngara kama malaika. Nina cheki wapi kwa kushika, mpenzi wangu kweli umeumbika. Nakupenda mpenzi wangu, nakuhitaji mpenzi wangu. Mimi napenda niishi na wewe milele, na wewe milele. Kumbuka we ura mpenzi, na mimi nyumbani nina mpenzi. Kumbuka we ura mpenzi, na mimi nyumbani nina mpenzi. Kumbuka we una mpenzi, na mimi nyumbani nina mpenzi. Napenda unavyocheza, napenda unavyokwenda, napenda unavyocheza. Kweli unanipaga wisha nami, moyoni nimekwisha. Kweli kweli unanipaga wisha nami, moyoni nimekwisha. Sote tunapendana, mapenzi yetu kweli yamefana. Ingawa sote tunawapenzi, pande zote nitakuenzi. Ingawa sote tunawapenzi, pande zote nitakuenzi. Bila mpenzi wewe na mpenzi,
oh no.
Twende wote tukarezi. Nikiwa nawe tunavijari, tuvuke mito mpaka bahari. Oh 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 Mary, oh mama Mary, wewe we Mary. Oh nakupenda, nakuwaza, nakupenda wewe, wewe Mary.
Oh no.